I go by the name of Bando. My love. Sweet sound. Tanipa homo kini shiti, mapenzi ni noma, naisi nitapona kini kisi. Mina konda na sipichi, naibu sana kwako we dereva kona konda nomba rifti. Sikupanga kukutesa kukuboa, tatizo ni jicho vyenye kupepesa kukudoa. Utanitesa siko poa, na ile picha nilo save kwenye phone wallpaper sijatoa. Ni kweli nili enjoy kila muda, hata ulipokuwa mbali ulini text my sugar. Nilijidai buda, ulifulai guda, ulivyokuwa kini treat yani fresh my huda. Nakumbuka ni vingi tulipanga, mapenzi kujenga venye na shiringi tulichanga. Kitandani safi ulizungusha dia panga, sasa nende wapi mana umenishusha njia panda.
Mapenzi huweza kunyauka mara tu chemichemi upendo inapozuia mifereji yake kutiririsha maji kwenye ua la penzi. Kuna muda na kumisi kila hatua, mithiri ya mtu anayesubiri mwezi chini ya jua au kiangazi kunyesha mvua. That is sure. Who can tell me the real meaning of love? Love, love, my love.
Tasema nini kichekeshe nafsi yangu, shapiga pini kinywa kisitete na wanangu. Baby you my queen, usipepetwe na machangu. Nogeshe ni nogeshe usinitese, we ni wangu. Hakupenda kona, ulipenda set line na mdomo ulishona. Baby wanna be fine, ukisema ntapona. Mini you my best mind, pengine ntakoma. Noma, that queen booster, moyo umesha charge na wa getting pusher. Venyo meni susa, bechi nshusha. Sifekia lakati kama Martin Luther. Luxa, nakumbuka vingi tulipanga, mapenzi kujenga venye na shiringi tulichanga. Kitandani safi ulizungusha dia panga, sasa nende wapi mana umenishusha njia panda.
Hey, moyo wangu, nakulani sana wenye kunipa tamaa ya kumchiti mtu huyu. Alinisiri wakati sina, alinijari wakati wa shida. Alinifumbua macho singizini na kunipangusa kope zangu kwa ulimo mafanikio, ili nione mbali kifikra. Who can tell me the real meaning of love? Love, love, my love.
Meneja on the beat.